European Union ye Jean Sadek ku bigambo bino kwasinzidde n'avumirira ebikolwa ebyabakuumaddembe ebizenga birabibwako nga bituusibwa ku bannansi. Era agamba nti bano babeera bagenze kulaga buwagizi eri abantu baabwe omuli okuba kumamu omuko ogubalagala amasasi gatako abalala abakwatibwa ne batwalibwa mu makomera. Nategeeza nti kino kyo si kituufu kubanga byetaaga okugwa okulaba nga wabeerawo akalulu akamazima n'obwenkanya. Kati ku lwa gavumenti era nga yabadde omugenyi omukulu yaliko ssaabaminisita w'eggwanga lyattu Uganda ye Dr. Ruhakana Rugunda, ebigambo bye tebyawukanye nnyo n'ebyo ebya ambasada kubanga naye asabye abakuumaddembe okwetunulamuko. Omanyi newankwadde ogamba nti jafe batutuokoza ezo nga lwaki tukola kino n'osooka n'oddamu ebbali n'ogawa waayi nze akola ekituufu baddeyo beetunulemuko bagonjoole ebyo ebizze bitatambula bulungi.
Once bitten, twice shy. In the case of Uganda, we have not been bitten once, not even twice. So it is every reason for Ugandans to take elections very seriously because our past has been characterized by challenges and problems associated with elections. I agree with the ambassador of the European Union. Let's make sure that the future of the young people like him is made better by having free, fair and credible elections in our country.